omugabe munnawajjamukika fuuka omujjo byekika kiri ebyo binga byesu wafumbirwa kristo byonna bye wasooka okufumbirwa bivu ebyo obuuze buli kamungaomwani era akulira abaka yesu yebazibe amanya neddoboozi okutumira wali wamu ne musumba yesu yebazibe tubaagala nnyo muligga lya yesu era tusabika okuweereza katonda oyo abeeranga mmwe nga abasaba okutabagana naye yesu yebazibe kale tetwebaza katonda nga tujja tulaba olugendo lwata mu bayibuli okumaliryako omusanvu era nga lwatuuka tubadde tunyonyoka emyaka omusanvu nga tubikkulirwa ebyomusanvu egikola omuntukuvu era ge maaso ga katonda omusanvu twalaba ngaakuŋŋanya bayibuli era mu lugendo luno nga tulaba engeri gigakuŋŋanya bayibuli emyoyo gino omusanvu engeri gigakuŋŋanya bayibuli okuba entuufu nti ge maaso ga katonda agaalaba ekintu kyonna ekyo bigule ku nsi ne waggulu okuweesa egabikuŋŋanya mu bayibuli era bino bye tuzze tulaba nakyo tukisoma nnyo mu isaaya eri eraza kumanyaku musome mu kitabo kya mukama munoonye mu kitabo kya mukama musome yesu yebazi kubanga omwoyo gwa mukama gwe gwamu era twalaba okubikulesibeese ebigambo bye biva eri ebyasanbuka atwalaba omwoyo oyo muwezu era kituuka kitandika okulaba ebigambo eby'omwoyo wa mukama biriwa yesu yebazibe nekulaba eby'omwoyo w'amateeka nekulaba eby'omwoyo w'omutego nekulaba eby'omwoyo w'omutego nekulaba eby'omwoyo w'amaanyi tujja ntulaba eby'omwoyo w'okumanya netwawulira ddala ti olawutaga okwekumanya
katonda
era nti abantu bamuka abazigirirwa obukulu okumanya era nga wano wayawulira embuzi n'endiga endiga n'aziwa obulamu
obutaka
embuzi n'azisuula mu
matonda
era oluvannyuma lw'amagombe eryoka ebeera ennyanja
yonna
twayingira gwabe omwoyo w'okutya mukama yesu yebazibwe naye njagadde okutegeera nti bwe twatulayo eby'omwoyo w'okumanya nga tuyingira mu mwoyo w'okutya mukama ebigambo ebyo byonna eby'obulamu ebiri mu kumanya katonda omwami ne kristo yesu bwe yatuma ebyokwawula abawali mu bulamu obutaggwawo n'ab'okuzikirira ebigambo ebyo birina malayika abituukiriza nga tugenda okweyongerayo katusoose kulaba mu kubikuba kumi amukaaga abe malayika oyo ebyo katweyongereyo kulabe omwoyo n'olw'okutya mukama ng'ebigambo byo byajja bireeta olubo n'abanga oyagala okweyongera ku mwoyo w'okutya mukama era n'okumubuulira
kubaa
ojja kuba osobola okumanya ebigambo ebyo nga bwe bitambula naye katusokotwe malayika ono atuukiriza ebigambo by'okumanya oba eby'omwoyo
w'okumanya
bikulirwa kumi na mukaaga n'olwokusatu
obikulula essuula y'ekumi n'omukaaga n'olunyi lw'okusatu owookubiri n'afuka ekibya kye mu nnyanja ne wabaawo omusaayi ng'ogw'omufu na buli mwoyo omulamu ne gufa
wano bwe twawulira nagambye eri omwoyo w'okumanya bwe twavaamu nga tulaba ebyokumanya bwe bifaanana nga tuyingira mwoyo w'okutya mukama aga mwoyo w'okutya mukama mwoyo w'okumanya muli okwawula abalina obulamu obutakubawo n'abatalina abayingira mu kufa kuli okw'emirembe
gyonna
okusiŋirwa mwoyo w'okutya mukama kubangawo bonna baagambye okutya mukama baakumutyawa mupaka kubanga agamba buli vivi lina
okukugamba
era na buli lulimi tulina okwatula nti yesu ye mukama buli vivi tegereza buli kintu kyatonda nga kirina buli lulimi buli kintu ekirina olulimi kati oba ogaana okwatula kati yesu mukama waliwo lwogenda okwatulaemipaka ate nga tokyawona bakuba emiggo mubeyeera n'okkiriza nti oba tokkiririza mubeere oli kikkiriza mu nyanja emu wakula leka okukkiririza emagombe oba tokyawonye kubanga omwoyo w'okumanya bajja kwawulire ku balamu n'akuteekaga wagaaga okumanya era nange nkugaanya okubeera kwa kino twajja tuyuulira jjuusi naye waliwo malayika ono avunaanyizibwa ku nsonga ezo era abantu baba baawulako okufa asanyuka babaawulako olw'obulamu ng'asanyuka ye talina sayidi ye baakuteekaawo kyova omulaba ng'ali wakati w'omwoyo w'amaanyi w'okulya mukama waakwawulire okutegeera katonda obeere ku mukolo guno ogwajja kati abali yeno asanyuka ate abagenda mu beeri era ne mu nnyanja yoyo nabo asanyuka kubajja emirimu gye olaba nga babaawudde ebuse alina komanda we malayika akuttekona ebyokutaaulinaonoono wa abeera ne malayika omulala atambula ku nobwenjeru atambula ku nobwenjeru kutusomako wange yatukiza ebigabo byonna ebyokumanya kwawula butukuvu n'atali abatukuvu abateeka eno ngaasanyu abatali batukuvu abasuula eno aleluya mukama kati ye malayika ajawo wakati
essuula yakumi na mukaaga n'olunyiri lwa kusatu naye ebyo ebyali mu nnyanja na buli mwoyo omulamu ne gufa n'ebyo ebyali mu nnyanja owokusatu n'afuka ekimya kye ku migga ne mu nsulo z'amazzi ne wabaawo omusaayi n'empu ya malayika w'amazzi
ono emalayika ow'okumanya gonja avunaanyizibwa ku mazzi gonna n'ebibeera mu mazzi byonna omunyenye zonna enjuba omwezi ensolo biuka abo bonna bali kusirikimu ye kati ono malayika w'amazzi yakoye nga watamanyiwali malayika w'enkuma oba ow'emigga oyo malayika kubayita ow'okuma yasalawo enkuma ezo nnyo akyangakyanga ebirawo okulaba enkuba etonnya eno ate byonna bisatukire omusana kugwaka abantu nga mujja kumanya nti mukama naye ekyetonnye nga akanda mukunaawa mukama ekitiibwa bonna asigala
gyasanyuka
baawejeza omusana manya mujja kitegeera nga yesu ye mukama ne gyatonyesa enkuba namwe mujja kitegeera kubaata enkuba wago bagiretanga etabusa erimu muzira erimu amayinja gakuba buli kantu nagamu jja bino okutegeera katonda ale malayika yeewuli yavunanyizwa okubiwuka ebiruma abantu n'ebitabalo ebiruma nga bagaaaaaaa enkuku gye zonna yaanyizibwa naye byonna bye sikola byasigala ngaamuteeka okugyamu okumanya kano emaze mukugireku kulina enjanja yoku baabasitike wa falaawo yeyali abalimu yeyali abaduukira ebigere ebiwuka
ku bikulwa essula yakumi na mukaaga olunyiri lwakutaano n'empulira malayika w'amazzi ng'ayogera nti gwe mutuukirivu
kaasati biri byonna bifudde naye
oli
mutuukirivu mukama
ng'ayogera nti gwe mutuukirivu gwe abaawo era eyabaawo gwe omutukuvu kubanga wasala omusango bw'otyo kubanga baafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi
n'agamba bano obalaba
kyoba akoze kyekyo olumaleka kandi abakukubaza tukabaliyo akati alikubaomujagaokibakozekyekyokolina mutukuvu ate malayika asingana mutukuvu nazanyukana n'asingana bali mugee nagamba kali olusa nebagenda salira omusango yagenda era okukulemeramu bagitawa nebakolagana ngu okuja mukai obuli bamalayika
bobuliyesu
kubanga onawulyate obusungu abawonize nnyo mu bigambo by'okumanya nenetuligaana kati kubanga anaate tukanga awaddemu omusaayi kifo ky'amazzi yaga munaalibwako naye bagatisa omusaayi
nagamukamu
wabadde olwo babaki nga bakusemerazanya akalika kamanye omusaayi
tuli ku bikulirwa essuula ya 16 n'olunyiri lwa 6 omusaayi gwe gw'oba wadde okunywa basaanidde
bulijjo ntambu z'amazzi mu nsi bano tebeetereeza
ne
mubatano ogw'abatukuvu abaleetanga okumanya era bw'amala okutuma ebisolo
byekatoni
ebifaayo biyinza okutya ne birumaluma bw'osiŋŋana n'ekigere ekikaluma nga kiyiddewo naye nga kikutawa
zino
nswera enswera zalabagezaluma naye bw'amala ziteekamu ebyokubonya zisobola okubonyaabonya abantu mala ekifo oyo akola bansomwe bw'okumanya tuze tulaba naye singa amala okubanga ebino byonna bisaliddwawo bonna abaagana okulya mukama omwoyo okulya mukama gutulabaga kubanga atugamba okulya mukama kukyalo ekibi era natugamba omwoyo okutya mukama mutulina okwetereza nga tutya olina kulyako tolinda katonda kunaku luli eyakusule bugeera obulirwambaga ngaosuzira bugeere tolinda nyanja yamulimu kuba byonna ebyogerwa mwoyo okutya mukama bwogaana okutya mukama ngoogo ojja kumutya lwambaka era ojja kumwata lwambaka byonna byosiŋŋaana nyanja yamuliro omanyirawo byolekedde okubanga byogera ku mwoyo okutya mukama ngobudde bukya toddawo okugamba katonda antiisadiisa kiroro kyange nanti
akutiisadiisa
naye olunaku lwekyo nolwe erenge bagamu nawe jatwala akawuka
omuganda
bawuteekawo kuluma bito naye nga kakukuddemu awo otandika ba yesu
saasira
wadde nga mulimu nawe bwesitange mu yalu abasajja kwe baali batambula ennyo obaga tibatumidde gavujirya tuse omusaayi mukama abawonye abaiobuzibu obwo oba musajja bwe yali atambula ennyo obanga bamukazi mukama aweeki atusindikire malayika gavujirya malayika w'okutesa baleete omusaayi gwesu gwogere ebirungi ebyere gwogere obulamu obutuukiriddemu nyana mukama wa yesu
yebazibukyogera
nomwoyo okutya mukama ye mwoyo gwakomekerezaako emirimu okuyita olunaku lw'omukama yesu
yebazibu
wano waalina osalira omusango ezo ennaku zoolaba yakoleramu emirimu kisiikirizi ekyemirimu omusango gyaku naku mukaaga n'akomekereza omulimu gw'essande olw'omusango yesu
yebazibu
biriba tebisiikirizi waaka olunaku olumaliriza emirimu gyonna bwe lunaku lubiga omwoyo w'okutya mukama olunaku lw'omukaaga ayigire mu kiwungu lunaku olw'omusanvu ye mwoyo wa mukama gye tujja okudda nga tumalirize kubanga tebukatusala omusango eriba tekyali mulimu n'okukolebwa tekyali njiri tekyali kukuba kutukuba sitaani alibaatereza omunyanja y'omuliro nga giwedde emirimu eri bamalayika aweereza okusinza kutendereza kubeera mu yerusaalemu ennaku gyonna emirimu nga giweerezesa ekisula ekisooka n'okumira
omusanvu
paka kumi na mwenda era kakatimanyi
tiwaluibaiewaffe
naye oyinza okuwulira mu kkubo ne kati bakugamba nti singa bafuna mwoyo wa kutya kukwe lwaki mukama okumanya bwe kusolobera bw'ogaana n'okutya okumanya tokufuna bw'ogaana n'okutya tofuna magezi yesu yebazibwa era bonna abaweereza nga tebalina kutya katonda muko tebasobola kutuuka gyali yesu yebazibwa kati tewera bakulabudde nti okutya kwamu nyingi kwekire otandike okutya katonda va mu kutya kulyeri kubanga waliwo okutya okufaana bwe ze nti ogitawo waliwo omulongo kati simanyi munoezigobeberemu guno gwa kutya mukama yeka yesu yebazibwa era bwebakakugambya ono musemu ekitiibwa kubanga mukulu akusinga emyaka ntiogikiriza yiwawo kama naye bwabagamba nttaani oyo mumukayukira ebyo ate kwe nootya kati agamba abati tebaliyingira bwakabaka balibeera wabwini bano be batya abatyasi sitaani oba batyembeera zonna sitaani zabateekako beenigeso ate abo abatya bwe bati tebayingira bwakabaka baboogerako mu kubikulira nti so abati ababbi n'abenzi n'embuba abo bonna balibeera wabwini yesu yebazibu so bwe twogera ku mwoyo okutya mukama ali mukutya ebyo byatugamba muleke kino nga tukireka kino kiwa ekitiibwa n'okiwa ekitiibwa kyaki tewali katonda mulala wendi yesu mukama mutegeere bulungi ebigambo ebyo byabisiŋŋana nnyo mu bayibuli bwe tya mukama olimu okuba nga oba lunaku luli omutya gwa mpaka kuba bwe tutuuka mwoyo okutya mukama ayogererawo ebigambo bingi ebizito atumayo olulimi olw'ekumi n'ebiri
zabuli essula ey'okubiri n'olulimi olw'ekumi n'ebiri munywegere omwana aleme okusunguwala nammwe ne mubula mu kkubo kubanga obusungu bwe buli bubuuka mangu balina omukisa bonna abamweyuna ye
nje tweyune mukama waffe yesu obudde bukyali kubanga bonna abamukyawa baagala kufa byayogera kugera essula y'omunaana kutandika olwabirimu olumu paka olulimi olwasatu mu omunaana nti bonna abantu abo baagala okufa yesu yebazibwa kubanga ye ekuba obulamu naawe bino ebigambo abitugamba si bwakuba nti atupangakanga wabula kufuna omwoyo w'okutyamu abantu bazibandigambe ŋenda kuyita nti omwoyo w'okutya tyamu yesu yebazibwa naye ng'osobola okukizibwa omwoyo w'okutya katonda oyita mu kigambo kyo byakulagira kikola kino n'okikola byakugambika okola kino ekyo n'okyesonyiwa n'otandika okuza omwoyo w'okutya mukama muggu abamu kuffe bulijjo gatuna kati mukama ngenda kutya ntya ye nnakakasana tya ntikatijja mukama kuba mulimu n'ebyokutya kasibikamu nabbi w'obulimba n'akulimbali era n'akukiisa nga bw'ogenda okufa ogaa mukama mukama ayogedde kati ate n'omayizi nga byota si yabigambi naye akugamba bwoba oyagala okumanira totyanga oyatta omubiri naye nga tayinza okutta mwoyo matayo kumi si bwakugamba kakati atuweekanga oja kulimira ogenda kufa omubiri era ofudde wano ogenda kufa omanya kwenira kati tota mukama agambye olwo omanyirawo kakati abyotidde ebi nze nzirusa mwoyo gwange kuwoga bwoba oyagala kutta mubiri gudde oba olina omuyimu so nga n'obuyinza obutabulira bw'omanya okutya nga akutiisizza onyekanga nga buli kyakugambye kikutuuseeku nabyo ewa obulimu naye bw'omala okutya oli atta omwoyo n'omugaa mukama sikyale birabana kuwa bulimo n'obusuba wa bulimu njagala mponye omwoyo gwange kuba gwe singa nnemerayo olikwaka omwoyo gwange n'ogusanguza mu linya gyayokulima naye onooba akyayogera ku mubiri gwange gwokka oyo sigenda kumutya mu linya lya yesu kati okutya olina okwegendereza omwoyo ogutya mukama omutuufu atambula ki nyongera mwana Yesu. Buli ekitaliimu Yesu, oba ekinyoleddwa oba ekyongeddwa, mu ntiisa ya kitiibwa kutya Mukama. Era omutta kulimba lino, akutiisa n'ebigambo
eby'omuntu.
Waliwo okubaika omwoyo okutya Mukama, osobola okukotobera kati nje omwoyo wa Mukama. Mwema katuse kwonna tuba obulimba obusobosa obulimba. Talinkwata kwesula mu bbeeyi. Era mmanyi, talinkwata kwesula mu bbeeyi yange. Kibwekulu alikiisa omubiri naye tayinza kukwata ku mwoyo gwe. Obuvumu obufunyira amaanyi olina okutya Katonda naye
ebyobyebakukisakisa
obusiku oba tolaba embeera n'olya obusiku eyinza okutya Katonda. Yesu yeebulekimu kati ebigambo ebyo by'okutya Mukama ibi ne bakugamba nga mu makolisi ekisookesweyo.
Bakolinso ekitoke essula ey'okusatu oluyinza kkumi na mukaaga. Temumanyi nga buli yeekaalu ya Katonda era nga omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe.
Omwoyo gwa Katonda bw'aba abeera mu mmwe alina okubeera mu bwejjuvu buno. Era bw'okoga omwoyo gwa Katonda obwenkanganga okutya Mukama tekukola omanyirawo si buli gwa Katonda alimu. Kubanga baba ali mukwe alina okubanga omwoyo wa Mukama ng'akulaga Katonda kitaffe lekka nga ye Katonda n'ekigambo era be n'omwoyo gwe gali muntu ebitala byonna byoba oyita Katonda bw'ogamba nti olina omwoyo wa Mukama oba omaze okuva ku mulamwa omwoyo w'amagezi ga Katonda akuyambako okuwulira eddoboozi ya Katonda nga ye kitaffe n'omwana w'ekigambo n'omwoyo omutukuvu nga eddoboozi eyo liba ng'olitegeera nga bwetujja tusoma bulijjo tegeera olina okukola ekintu kyonna ng'omaze kitegeera byonna by'okola nga tebiri mu kutegeera omanyirawo omwoyo otali mu kwe omukukesa ebiteesebwa byonna oba ekikola kubwako bwe bita mu kigambo kya Katonda biba tebiri mu kuteesa kwa Katonda era omwoyo okukesa aba tali mu kwe omwoyo w'amaanyi buli kintu kyonna ekikolebwa nga kikoleddwa n'amaanyi naye nga tekyesinga mu kigambo kya Katonda era nga tekirina musana gwa kigambo kya Katonda. Amaanyi ago si malungi era si matungi kubanga omwoyo w'amaanyi kukolera wansi okukesa kwa Mukama. Yesu yeebazibwe era bw'oba tola mwoyo wa kumanya bubi okwawula eby'omwendo ku ttabi yabwe kubanga abamu bababuulira n'enjiri ebali kukumanya ne weesiŋŋaana omusajja agamba nti bw'onaabeera omwavu omugagga ali mugeera ajja kuba bino tebiri mwadde okumanya. Yesu yeebazibwe kati olengera embeera nga olina okubanga omwoyo ono omumanyi bulungi n'engeri gyakitesebwa bulungi atulina omwoyo okutya Mukama yakyawa kibigi era bw'otuuka mu makuŋŋaaniro ago ag'ekigo ekkanisa nga teri kukyawa kibi obanga waliwo pulitensi y'okukyawa ekibi kuba mulimu abantu bafulitendeire beekula abeebenyanja buli kiseera naye nga tebaviira ddala ku kibi babeera awo kyasonyiwa saati kyasonyiwa naye ekyo nga yakikwatanga kikwate naye ye mwennyini talekanga kibi nokola buli muntu kiseera saati kabi kiseera kinyiwa kuba yagabi tagaviirako ddala nga yeesiga okuba nti kiseera ajja kuba mukulanyimu jukira Katonda aliiridde emmembe ezimirese kyaddaaka yakatonda emmembe n'alokemu bw'obaka tumumwite tukuleka kibi teweenenyanga kati weenenyeza yeenenya ateka okuba nga alimu
etekekuwaekyabakaguzi
si bwe guli yeenenya abeera nnaamu kanenenye naye ng'akyasoka ŋŋenda bikola olwoba weeru kiringanga genda tosoba musomba gwe namukonye luli nze kwetenya yankonyeko Katonda lwaki onkonye kanemunansonyiwa kakati aba yakansi n'akamusaba nsonyiwa n'addamu n'ankoonako.
The command is not
Where
he gave it for. kati kwebwa omwoyo okozesa bitundu ebyo okusinza ku bigabiro ebikuweereddwa ebyaweebwa ku buli kitundu
ekyo
nti nakamwakabamba akugajaawa akamwakabamba kati na omuwala bona akuwa ebiragiro tobanga emikono bagiwadde
ebiragiro
era kolanga n'abaani bo era buli kyonakwataku mukama akiwebwe kati toba buli kitundu kyolina takubiranga mu makubo gange ebigere ne babiwa ebiragiro ebyomubiri n'ebyomwoyo kakati kolutuuka eno olyoka odda ku yeekaalu ya mukama otandika kozanga ate bwoba ovubuka we oba tokyawulira bakuwulira abawo batata bakuba mwana
wakeaa
olyoka omubuuza akagamba akaswaja nga bwonebanyi mu babikola abamukuma omukyabikola ndaba bitundu byange
onaaa
obeerayo n'ebyalala ebinenenene nga tolina kutya katonda ate bwomala otambule ngaokola obwensulo n'otukoma wano ewenkula emimwa gyokka nga kitambule ebwoba wano olutuuka ate eringaosabukulako soota ekuli ebigambo ebyobuwemu byobadde wasibyeku mani bwoba ojjalo bigambo ebyobuwemu osabako soota ekuli kati bw'ofulumake
ogiyuzaako
otandika okwogera mu
kiyuzaako
okolinto ekisooka essuula yakusatu olunyiri tuli ku lwa 17 kubanga yeekaalu ya katonda ntukuvu yemmwe omuntu yenna teyeerimbanga omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mummwe mu mirembe kino afuukenga musirusiru alyoke afuuke obugezi
kaakati buli muntu ayagala okuba
obugezi
sooka ofuuke eddala mutuufu neetaga kuba bujja mukama mpa amagezi amatuufu wamba kibonampa amagezi amatuufu n'okutyaku okula ajja mu bobadde wasoma bitabo simanyi wasoma bayibule koleji ena kyokugamba nti wabisoma oba oyagala kuba mugezi mirembe sooka ofuuke atabimanya nga nafe fuuka mutya tula mu kutya katonda atandika okwegeza kubanga mukama akuyigiriza
okugezatuli bakolinto ekisooka 319 kubanga amagezi g'omunsi muno bwe busirusiru eri katonda kubanga kyawandiikibwa nti akwasa abagezi enkwe zaabwe
olukwe muweeokutya mukama bwe nkwe zonna zookola ojja kuzigwamu towagala kuziringa ye era nenyawulo
teriyo
olyoka okola buli kyoyagala ajja kukukwasa enkweze
tuli okoyinza ekisoloka 32 era nate nti mukama ategeera empaka z'abagezi nga teziriimu
empaka zonna abeesukula amagezi ne bakayana ne bamukayanya agenda okukula byoka kino lwaki ajogera gye tuli tusobole okutya mukama katuteewalero ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu
olunyiri lw'ekkumi n'olumu bakolinto ekisooka tulekusatu kubanga tewali muntu ayinza okusima musingi mulala wabula ogwo ogwasimibwa ye yesu kristo
omusingi guli gumu ye yesu kati mwenna abatandika eddiini simanyi nzikiriza simanyi buweereza ng'oba omusingi gwabo wa deliverance ng'obuwa omusingi gwabo mirako ng'obuwa omusingi gwabo
victory
ebyo byonna by'osimba si musingi omusingi guli gumu ye kristo era abatume ne bannabbi baazikira ku musingi ogwo bayibuli kyempa egamba tulina omusingi gumu omusingi gw'abatume ne bannabbi n'omusingi ogwo ye kristo ekigambo kya katonda byonna by'osimba weegendereze oyinza okaweereza mukama era olina okutya katonda nawe n'okwegendereza musingi gy'oteekawo waliyo abakuma ebyoto mu mayumba gaabwe
naye nga n'ebigambo bikulu byonna kitono kya kigambo kya katonda sabasaba soka n'omulina okubeera gwa kigambo kya katonda n'oyo asaba watali kigambo kya katonda ogenda kusala mukamwaka alina wesala kubanga ayogera mu yokaana 15:7 bwe mubeera mu nze n'ebigambo byonna biri mu mmwe musabe buli kintu kyonna kinaabawe kitegeeza bw'ogamba nti okaddewo ekyoto naye kyoto ekyo kinakwata ekigambo kya katonda oluvannyuma lw'okwakyo nemulyoka musaba nga mulina ebigambo bya katonda mu mmwe alyoka awuliriza okuddamu okusaba ku mmwe kati abamu kuffe tetulafuula nnyo abatya katonda kyoka n'okutya mukama tekuliwe era twefuula abatadde ebyoto mu mayumba gaffe tusaba mu bikiseera naye nga tekwagaana kukuŋŋaana mu kigambo babeera abantu abeetuzatuseeku basaba nnyo babeera n'olugambo lungi era babeera n'okukolesebwa okubatabula mu kiseera tebatera kuwangaala ebyoto ebyo biva mu kiseera nga biriko bivaawo amakanisa ag'obuliba mangi ebyo byebyoto era bw'ogenda okubitunge nga si bya kigambo kya kati bonna abakola kyo balindirira ekyoto kya mukama emyaka ey'omuliro kubanga olina okutya mukama mwayogera ekigambo kya katonda gwe muliro ogwaka otera okusoma ekoni mu yeremiya byomusatu ekigambo kya katonda muliro ogwaka aba ali mwoyo wa kutya mukama ebiri kati ku ebyoto byonna by'okuma nga tebiri mu kigambo kya katonda ojja kukusisinkana
tulimbakolinto ekisooka kusatu 12
naye omuntu yenna bw'asimbanga ku musingi ogwo zaabu feeza amayinja ag'omwendo omungi emiti essubi ebisasiro omulimu gwa buli muntu gulirabisibwa
oliriza bulungi omusingi kristu tosobola kuzimbako zaabu tosobola zimbako feeza ebyo byonna byoyinza okwogera kubanga ki yaweereza ebirabo
eby'omwoyo
ebisobola okuzimbako kiwekuli bakolinto ekisooka 12 n'atuweereza ebirabo ebisobola okuzimba omubiri gwa kristo kati ffe twakwata ekkubo mu butatya katonda omusingi ate kristo ekiikyesamu etugamba katuzimbireko bino ndooza ye ne tugiyita ekkanisa kati ku lunaku luli eyo banaakubuuza ekkanisa tewazimba eyo nga naye mwenyini tewezimba kibwezimba banno tewaliwo okutya katonda kutuufu twamutyanga lwa bizimbe so tetwatyanga lwakuba nti mukama ayogedde naffe era tuwadde ebiragiro era tetwatya kuzikiriza yeekaabuze abantu bonna tusaanyawo basaanye tetwababuliranga enjiri ey'ensi eyo eyakitwalira ebiringa ebyo
tuli bakolinto ekisooka essula y'okusatu n'olunyiriri lwa 13 omulimu gwa buli muntu gulirabisibwa kubanga olunaku luli luli gwolesa kubanga gulibikkulibwa mu muliro
mu muliro ono omwoyo wakutya mukama yaakola ku bya muliro yanja yaakunuli omwoyo wakutya esandikira ku kyoto mu kibuga yerusaalemi wakati eky'omuggulu kati e ku lunaku luli eri tewasimba ekimanyi nasimba ekanisa mukama yali yandabirwamu mukama twabulira ekiri mu linnya lyo bewano tibamanyanga yeri mu matale 7 abiri mu ttano abiri mu mpaka abiri mu ttano baku enjiri mu nyalyo basuukiza bewano tibamanyanga ebigambo ebiri mwoyo wakutya mukama nti bw'oba okukola bwaddala ogoba emizimu oba okuwulira weekuza emiti gye mbuulira mbuulira gye bandagira bwa kabaka bwa katonda bintubirala oba kuwola okutya mukama wagaana okulya n'obuwulira ebibyo ate ng'obikola mu linnya lya yesu kati ku lunaku luli bw'oliwo obudde n'omuliro gwa mukama bajja kukebera kubanga mwoliwo okumanyi twakizudde mu kubikwesula omukaaga onyola omwenda paka 11 nti abatukuvu balabika mu muliro ku kyoto ekiri mu ggulu kati ne ku musanvu bagenda kuleeta bano batuule wali muliro gwa mukama tulabe oba basigalawo bate basigalawo kubanga babatukuvu batuulawo ne babatuleyalirayo bawa ebyambalo tebambala
Kuba kwa kutuwa wali kwa kendo sinzida. Ni wakura kwa kutuwa. era gwe wakoleranga mu bifulumana omwoyo bw'oba omutima baliwandikira teri ku mwoyo
gwe
era byogerwako nti biwandikibwa n'eppeni eya zaabu esitebisaa era tebulasigira ezo tumwebaza olw'omwoyo we kubanga ebikolwa ebyo ebibi tebukwenekeza ddala abisaakula newakubadde nga tuwandikibwa n'eppeni eya zaabu teri kutwalisa kwekabiri ebyo kubumaaso ga mukama okugyaku omwoyo gwa mukama ngaayita mu musayiri wa yesu n'atambulirawo ddala ebibi ebyo kutoto wali bajjakuba bakutobeera emirimu gye wakola nga tebanakukwata mwoyo gwoyo kati gyowolaga tobakolera ku byoyongera kusaana oko mumanya embeera kati yonoone obanga bakudde ku bikolwa byabeerira omwoyo osigaddemu ojjala kula nga tebakuzimba kubiri oyongera kuli kusaana okakugwawo jukira waliwo omubiri guno gwe balabika nago gwe balinago omubiri eno olwali kati nga baleese ku kyoto wali bajja kujja nago ate nago kutandika osaanuuka gwe bazizimbye kubaka tutuuka wali kongera tudipolopinga kutuzimba otuwa byambalo naye gwe bw'otuuka awo ebikolwa byo tebyali birungi ojja kulaba ku nnyanja y'omulobyeko ibayita omwoyo gutyamu akuyongere okumuliro
tuli akolesa ekisooka essuula eyokusatu olunyiriro lwa 15 omulimu gwa buli muntu bwe gulyokebwa alifiirwa naye yennyini alirokoka naye bw'ati kuyita mu muliro
naye mwennyini mu muliro mwennyini aba obaawo nawe balitebereezaamu ne bakoledde ekyambalo kyonna kubanga bikolayo bandikoledde ekyambalo olaba omubiri gw'oba nina kukoyemidde kutambuka wewoomwoyo osuubira okuwona ntibikola
byakikubeera
naawe owonawona muliro osobola okuyitamu bayibuli kyeva egamba ndani ayinza okutuula awali omuliro gwa mukama
bakolinso ekisooka essula eyokusatu olunyiri lwa 10 olunyiri lwa 18 temumanyi nga muli yeekaalu ya katonda
wano wetwatandikidde wenaye yakugambye mu lunya olwalu oba oyagala ekitiibwa
kibeerebino
ebitiibwa tiwa byonoonyanoonya mu nsino kimanyi profeti genowan agaata okubeega esomero oluyiryo bakolinso enyirira ebiri ekisembayo
bakolinso ekisooka essula eyokusatu olunyo lwa 22 oba pawulo olwabiri era nate nti mukama ategeera empaka z'abagezi nga teziriimu omuntu yenna kyavanga alema okwenyumiriza mu bantu kubanga byonna byammwe oba pawulo oba apolo oba keefa oba ensi oba obulamu oba okufa oba ebiriwo oba ebigenda okubaawo byonna byammwe
byonna bibiri byamu okumanye yabujjaza mukama yesu yebazibwe buleme kunoonyanoonya bitiibwa kibonea kigeri kubanga budde mu balungi essula y'omunaana agamba be yalondedda yayabawa ekitiibwa kwegamba mukama waba yakulula era yakuwa n'ekitiibwa tewegaga kinoonya sigala gokunya mukama tuwefuula bwategeezira odi kakati loodi bulina omu ye mukama kagala ate nawe obudde obunawe oli mukama abantu badala nikukuyita mukama sini ya pasita tulina omu ye kabona asinga obukuluka baffe ekigambo ekyo siniya kitegeeza kabona asinga obukulu mumutulwa oba muli mu luzungu luno olw'omulembe guno bwota mu luzungu lw'omulembe ogwegwe sini ya pasita alina okuba kabona asinga obukulu naye kabona asinga obukulu afuga ennyumba ya katonda okuva mu bukulu paka mumisene kakati ku nsi kuno kuliko abantu nga baakula mu ntebe ya kristu ne beyita ba siniya pasita kati yesu yenaafuuka juniya nga tebalina kutya katonda muko nga bagabana ekitiibwa kya mukama amuna nga bakyetwalye
agwene mu kubikwa 19 oluni uno olwobulala
kubikulwa esitula ekumi n'omwenda
akatukola omusanvu
kubikulwa esitula ya 19 olunyirwa musanvu
tusanyuke
tujaguse tumuwe ekitiibwa ye kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse n'omukazi we yeetetetese
Yesu yebazibu. Waka tukiranga. Kwa kutu mwana kwe kikomu.
Kwa
mwana kwe kikomu. Kwa mwana kwe kikomu. Kwa mwana kwe kikomu. Njanja yungu ni zani kutusaru. Kwa mwana kwe kutu chaka tunawo. Kwa mwana kwe kikomu. Bino vise mwene. Kwa mwana kwa mwana kwe kikomu. Mchata ni kwa kusia kwa kikomu. Ndeo, planeti sendara. Kwa mwana kwa kwa mwenye. Kulabe njuba mwezi. Kulabe kuruka wa niki enye
chobu.
Tujia kumina mwe kuruli. Yokone ni asemba yoko niyo. Kukurume kujigina mkule isoke ya soko kone. Mutucho la kilesi kuka etusare. Echomu kuru. Evi njia vya wamara yika. Bakile rupi. Entebe yekisa. Esandu kaya madeka. Kulabe me choto chaka tobe. Awo otina kwa kuchoto. Tujia kwa tulabe njanje yomu. Kati enwali miseye kuta, omoyo ngakura kengerijia ziyabi nikura mu. Kutuna amare ete, kujia nabe kuruli nengerijia ziyabi yako. Kujita kumia mwari uko mambu. Kugene mkwe ili mwe vila mwe vila. Kukuru ili yoko vila. Wano, vila mwe vila vila. Emi oto, nani? Kupeji ya kumara ikabati kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
nsolo luka mnyo nyanja napa kifawa mbira kubira mbira kubira nini kwe tuja kwa tubawo natuma zukura wabu kifuwa ndo kwenye mkwa mba mbire mkwe yu kusata mbire usuku wa katana abatu kubwe wako wa isu wateka ni wasuko wale chukwe katiruji mbire yaga mbire chukwe katiruji Kau itu ramai juga macara, tidak kerjanya jangan kita kau menyesuai. Omongnya, dia berbeda musim tak boleh macam pada dah berbeda. Berbeda mungkin bisni dari toto. Ayuh, tinggal edik emiru, ji emiru. Wow, dia tak berbeda dengan dia berbeda. Nanti kalau kita ramai, ramai Kristus Yesus. Apa kata semua orang? Aku juga kau ini. Kaca apa?
Class of followers.
Need
to
prove
that the one
with here
that you come
to
the quality
people. Just to be
meditating.
Then you can
have
a good
you
know. Just in a good
you
know. You don't have a problem.
That's
where I brought it. That's where
I brought
it. You know, you have to go to
our
state.
You have to go to our state.
Yes, we have a
great Jesus.
The city got three of us, the most
important.
I come with the source of a year. Whenever
you
have to
go,
I'm going to go.
It wasn't like that.
You know, we're going to have a Bible. We're going to
have
a Bible. We're going to have a Bible. We're going to have a Bible. We're going to
have
a Bible. We're going
to have
a Bible. We're going to have a Bible. We're going to have a Bible.
My brother, pride.
What? Whatever the
If you have failed,
kukiri otu tubagenda kukolera kubanga ebyambalo byo bikola kuva mu bikolwa byo kati nabo kyotuuka walinga kosolira bye wakola yakutuukiriza na wabeerangu okukola kulongo bibu tolina kulya mukama mu kati kukyoto kwotuukawo olwomwoyo ogulya mukama ekyoto nagambye kiramu kati sota tukirabeko obulamu bwali kubikulwa mwenda
kubikula essuula ey'omwenda n'olunya lw'ekkumi n'essatu malayika ow'omukaaga n'afuuwa n'ekulya eddoboozi eryava mu nsonda ennya ez'ekyoto ekya zaabu ekiri mu maaso ga katonda
ekyoto kyekigamba kyowukira era olutuka ku kyoto
ekyo
yiki nowano kibeera n'ensonda nnya bayibuli ekozesa abayeri
baanaagetoo
jukira bwe tutta mulimi
olutu
olw'omwoyo bakulaga nti amayeri baakoni kubikulwa ttaano mukaaga yemirongo sanu kati bwe gaba gano gagali emiro yeena ekyoto kino kiraba ekyo kiramu nga bwolaba ebiramu bino ebibumbe bibiri bisatu bina amayembe gali bwolaba oba buli kiramu kiba n'emitwena kati wali kutoko bijjebiolamu naye malayika aweere abakula ekyoto ekyo
mumalayika
kiramu ekyo betugenda olaba mugendo lwe wabula kibadde kirungi mukama n'asituka atulaga omwoyo eyakuŋŋaanya omwoyo oluku mubujjuvu bwamu olugendo lugenda kuba lunoma buwoomi okunyakuizamu okutegere ki yasooka okukola soka kumusomesa mwoyo mutukufu byali n'emirimu gyejja gyakola n'engeri gyakuŋŋaanyamu ebyawandiikibwa era kyokoolawo nze bwe nzijala okonabe n'olupapula ene bwe mbikula obukuzi wano mubyabe n'ensoma muze okumanya omwoyo mweremu bayibuli nyangu nnyo olina omwoyo wa katonda kukwe yayogera mu ngero esula eryesooka bwe munakiriza okunenya kwa nabiwako omwoyo wange nabaidde olutegera ebigambo byange kati bw'obeera ano katundu ge tulya ng'omwoyo ono amaze okujjulamu bayibuli ne bootasulamu ng'oso era oyinza okuzinganga nze nkisoma bwenu kati n'ogaba bakutuma nsomabi nze ntunulamu mpisaamu mwoyo oyo aliwo ekirimu wakumanya ekirimu okutegeera kati bwetu bwe mbeera nyaku nnyo 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 kwegamba n'okujjukira oba ojjukira mangu kino kiri wali muwange ne wange omwoyo wa mukama bayibuli kyeve kwogerako ti bwe bakutwala ne bakukwata oba ne bakutwala mu makaba totyanga ti nayogera ki kubanga omwoyo bwe kini aliko mukiseera ekyo kyekiri gyoliyogere yetakisamu awe kubanga mwenyini aliba yafiina ebigambo yabiwandikamu kwe kati wali akujjukiza mukijjukira tokijjukira kiro ekino kati nze mwekija katuuti anzijjukiza bujjukira mangu nnyo nga nakonekitinze ekyo kiri wa kigenda ne wano wuyeeeme kubulya kwa
mukama
era guno ne kuba kukuku kyava ayogera mu yeremiya
ssatu eyo
nze mutamu okwogera ndi okuuma mukama bwetandikonyolwasatu awo kakana nti ye balina mukuku gwasikka n'atuga ebigambo byakuyibikukira naye ebigambo bya mukama akugamba jyakuja nti gwakoye naawe asitowereddwa wekika omukuku gwa kubanga gwekiyinze era tusaga mukuku gwa okubeereza katonda bw'obanga ddala olina omwoyo we jyangu nnyo nze kate kinneetaga okufuna kasenge
neyawuli
bubuuzanga mukyala wange nze kambeerawo ndi kukomesa bwetuuka ano
nekusaamuyangu
nnyo kaui yesu yebazima naye kakwakola kutya kubuliddeko wa luganda ndikuliko lwazi oba watya mukama n'okola
ekulindkukyakat
omulimu gwali kuyoto kujja kulakisibwa bulungi ekyo era bajja kubakolerako ebyambalo mu bikolwa ebyo nga bwe olidde ekyoto
nkiramu
kwesu kwesu manyi
ya
kuka mtote
kubaka
ya kule kule bibi kabusano kwa mchani yo
kubaka
ya kule kule bibi kutoki
kwa
kuwebo mbili kufamu yesu ya wazi ati kumetipraya kwa kukuli wa hata sulia mkala ati kete kereze burundi
na
karutini
I want you to get an explanation of it. Revelation 6:9.
Kuhikura estura eo mkaga. Nori njiri uro mwenda. Kuyabengula akabonero ako kutangu. Nenda wa wansi uwe choto emio chiawe. Awatibwa uruchigambo cha katonda.
Mbano kukura baba. They
say.
Nolo kuteke za kubalina.
Nolo kuteke za kubalina. Ati
kukura baba kutote. When you reach that altar.
Uwana kaba kutu. Haba kuyanda kukira. Murimo abantu ni bagenda kugera
byakuko
ati nakuru musango ayo kutwa mutegera
ari
bana ayo kunako kumusango bari kwari kutote
bana
kugenda wanza bayi
nobody
going to reason be yakati jabera ati mapango yitawo yitawo bango bishungu bonawe leruka tugano kunyiko
eri
abantu kore bibi bishungu bona tuwereza mukama
mutsibi give it to God to keep it for us now
nakuru musango kuno bishungu
okay,
but I don't see that the
man
is here. He will not have a woman.
All who came out of it.
Above the man, whoever can move
the human beings refuse to believe God. And they refuse to hear God.
Ati kwa nuto kakutote
ya wewe
wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe
wewe
wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe
wewe wewe wewe
wewe wewe wewe wewe wewe
wewe
wewe wewe wewe wewe
wewe
wewe wewe wewe wewe wewe wewe
wewe
wewe wewe wewe
wewe
wewe wewe wewe
wewe
wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe
wewe wewe wewe wewe wewe wewe
wewe Tampoco es que usted lo diga. Tenemos una discusión de los demás con los padres. El yo por un allá opinan que hay que hablar de los chicos de ellos. Lo que yo movía de chichar a uno. Cuando te fuiste, te fuiste. Cuando
te fuiste, te fuiste.
Si me parece que hace el tiempo que me aguante, vamos a buscar el tiempo que usted va.
Melody,
el programa de este campo
se dio un poquito. Cuando
te fuiste, te fuiste.
Cuando te fuiste, te fuiste.
Ewa kaka kaka wa mbuzi ya
zili
atukuhuye mwa nangi ya mbano ya kambuzo na kambu niyo
deli mwakame of the old days
kwa nukwa chao kuna nga ulikiro kendo mbuzi ya wata kwa wata vya wabari
kwa the angels this time
e mwono wakata wakura ya kwele kwa wisa sato wabula wakura ya kanuka vya kwa wisa kwa wate yunga kwa yunga kwa wya kwa yunga kwa
yunga
ebi wena kuchoto vya kwa wakata wakure kwa yunga kwa yunga era kwa katonda naye kwa watu mmoja
ikidotia
hii ikidira kutoto kutyaga
man tuli mukubikura esule yomukaga noli nyirwa 10
revelation 16
nebo bire abune to want to dey gabo bira ntuli tusawa mukama
mbogera ne so to nabaka
bita
kutama
sawa how long
taka kutu kawa abi ko joga to baza abaka na ngoku cheka tebo bisungu na bafu bizao
okay
give it back to you nipa
ngoku cha how long
bakari ngoku cha ngo
yes this
ni nebya mama saba ni bati bibi
mama
simani ya ripo cha simani
ya ripo cha ako and normal pair
kulikula mkaga 10
revelation 16
omutukuvu ero wabazima obutasala musango nokutawala na kwanga olukusayi kwafe kwawo abatula ku nsi nebawewa buli muntu ekyambalo ekyeru
bonna bawe ebyambalo kutoto
sibakolera
kuya baru
ne work clothing for them there
ebibakukola bya
buli muntu kubanga
baza katonda
kuzi
era nga muwereza n'okutaka basi omwoyo okutya kukama nekugamba nti bakizi omwoyo okutya
kubi kristula ya mkago lijiro wa 11
revelation 6:11
nebagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera
mbalizeeko ffe munange sipira kuwali okyalimiramu nange tunabakujja yesu yebazi kakati omusango ogwo omwoyo okutya kukama kujja kuba kutuusa kino yerusalemu
Kabla
ni yakumi na bila bila yupo.
12:22.
Mine bika bila moyo wako tena kama
mwenye. This water in the spirit of.
Yakato isulo kumanya.
I want you to pass through below them.
Ochekere tiba ito kuchamu.
Then you can know what the fear of God.
Abibrani yasura kumi na filo njiwa makumi ya wili mufi.
Hebrews 12:22.
Na hebu zise kulusozi sayuni. Ne kushibuka chaka tonda umulamu. Yerusalemu echo mukuru.
Kwa wili zisa.
Welcome you.
Yerusalemu echo mukuru.
Yerusalemu heaven.
Eliyo umulamu. Akati kuna kumu sangu. Ndo bosi kena kubati ukele. Shibuta chiyo na.
Entire city.
Petu ya kwa kukia yoka kwa abimanyira.
Na wili ya yusu.
Baku wa tenzi ya baru. Kakakwa na madani ya katote. Ndobo zi chukari ya kendo soko mali. Kukwa nisa mchuka cha katote. Yerusalemu ya chomo kuru. Ikena kwa likuwa kwa mchote.
Kwa kwa nisa.
Anti kuli vizi.
Kwa 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 kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa
Binadamu kiri, ema baba asitubisa.
Ngapo
kubira baba kusoma. Rasho na bintu byanga mwe, mutuka kinanga otoro pio.
The word we can speak this.
Biblia ya Yesu 12 olinyirwa biri mu
Hebrews 12:22.
Neri yo kukumi kwa ba malaika.
Ngendo tu kwa yingi, bile bile za malaika batuku.
How bunch of ages.
Mujibuka.
In the city.
Kurunga sema na watu kukumi
kwa ba malaika.
Baba na dafu kukumi kwa
ba malaika. Given us coming.
Akibana wakuru maisha wapatia
na mwanda ya kami from here and from the world.
Kume kuliveria si mungu na vili kuliveta haba.
Ni
wale ita wapu.
And they pull the tape.
Nyanja leta. Kivikane mne bina mama. Ndiya kwa tumila
uja. And the classroom.
Tulipe brani ya sara kumi na biro jiru wabili
kutani. Hebrews 12:23.
Neri ya kungani ya tene ya kanisa. Yaba vene venye. Aba wandiki wa mkuru. Neri katonda umulamuzi wa wona.
Ija kumati ya chobile ya tiga mkono
kutaku. To be the one
speaking. Kwa nini mshamu.
Welcome you.
Misozi kwa katonda.
To the mountain of God.
Sayun.
Zion.
Yerusalemu ya chobo kuni.
Yerusalemu of heaven.
Mkunga nendele ya wabara
ya. The gathering of the angels.
Na watuku kwa katonda.
And the
pastor. Eriwa umulamuzi wa mkono.
To the chief church.
Orinako orinyo.
That day for life.
Eto kwa zikia kwa yoke na kariye tamu liye tamu.
Where will be speaking repetitive.
Ngapuliko watu usati ni dao.
And everyone.
Ngapuliko watu wama jira tatuwi na mirewe ya
mwena.
Kwa wati.
Kama uwe mariko. And we say Lord, it's your work.
Rija kwe tarapaka ngomu za mungutu
se. We will repeat it until judgment will be done.
Ngabaha ni rija kwe kutie
mwena. And they will come every repeat.
Ngabaha ni rija kwe mwena.
And they will come there to the judge.
Shuki yomu na mwena. Kwa mwena kwa kumbayo ni wapu.
But the judge
will be still up. Kwa mwena
kwa
mwena kwa mwena kwa mwena kwa mwena kwa
mwena kwa mwena kwa mwena kwa mwena kwa
Omulamuzi agenda okukawa neno kusebe ya
ijisa. Yes, yes, come that the mercy seat.
Ejo sikuwa kwe ulu.
What surprise.
Yes, mwabazi ya sari ya ijisa.
Agenda
sita mwotebe ya
ijisa.
Mwoza utakwa tu wabazi ya ijisa uga.
That's me, we will even have mercy on him.
Ejo kuleta mwotebe ya ijisa.
Why he will come in
the mercy seat? Kukunju kisa.
To remind you.
Kutibu ya reti ya kumusu.
That when he came on earth.
Ya kane sana jit.
He came with the truth.
Na uga nungu.
And he refused to accept.
Na mtu na uga gana.
Yano
gano mustai kubia kwa kutoka
even the blood it took at the altar.
Yuki ya Yesu ya kwa
rupi ya kwa rupi the blood.
Mwiyo kwa mwiyo kusi mpuri ya jini kutoka ya katona.
Kukumeda
sata. Kati kuya hini yu mstai kwa
hini. Now remember some for the blood.
Kujia kukaka sa kujo hini kwa kuli
hini. And the altar somebody.
Na kwa 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 kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa
Oru unaku kuhida baka kwa ina atinesi
chamu.
Ni wali. Yesu tati wali ya.
Nothing like mask for you.
E chiso katra mtewe yesu.
Mask for mask for you.
Ne yesu yesu se.
By this mask for
you. Ebe ya wakuru kustani uke ya mateye. Sako wa mateye kakuruka kia tukeko wakani.
Did I give you the command to lead you?
Tia leta kutai kutu
ya otu. Bring the plan and the altar.
Amateye kaka kuli.
The command.
Nana kakua mtai kwa kukuzi. Tia mbubwa atata. Asipi kena watika. Kakati ngambu wa sako wa
teacher.
Awo bijja kwa bijja busi. Oyo kula ito oyo kulia mutama.
Go
ina kupya ka kona ndo bijja ndo ni ita ina kuli.
Kubaka
yokira jeshi ka ko ndi bolo ko tegera na zimu kama.
Ndo
wati ndo sete gira le ni
ndo sati be ana wait for that day.
Oh, the man yang ngante mo kama. Kwako, atichika sati okumanya kusebi. Atenga zanzu sikwa
kwa.
Kuvora kwanza chaka bido kumanya
njia hiyo.
Basi twaru ya moyo wako mimi. Kazi ndio kumanya kukutegera.
Understanding.
Wewe yoku ni ndio kulimanya.
Ngaji kama.
Yes, you're a good guy. Yes, you're a good guy. Okay, Johnny, but what do I do?